Kabisa na kukunda chane hapa moyoni peke yako umekaa, you're the only one. Ay, ay, ay. Na watarifu nimepata mwenyewe, huyu ndo ananifaya. Na nisitake kitu lazima tunipewe, sione na wakata. Tazama, tunapendana, mina ikufa kuzikana, ana nipa tende na mpa asali. Mpende msipende, wala sijali.
Wacha laiza ni bakshie, bakshie.